kuthetha nawe Pendula umthandazo kamama Andikusela manyange Kunye nomthandazo kamama Bawo wethu ngicela uguqule isimo Pendula umthandazo kamama Pendula umthandazo kamama Pendula umthandazo kamama Kosi yami uthetha nawe Pendula umthandazo kamama Andikusela manyange Kunye nomthandazo kamama Bawo wethu ngicela uguqule isimo Pendula umthandazo kamama Pendula umthandazo kamama Pendula umthandazo kamama Mama ufuna unibona niphumelela Chaba zona zimane ngondakhela Kuqangedolo kuvuthi ikhandlela Cela ukhanyiselwa zonke indlela Ngalo mthandazo kamama Yena ipoma kazi zomakhela Tata isikorokoro nizakuthengela Ngalo mthandazo kamama Lehle silawu unqulo encibaneni Ngena mali ixhalathelaneni Pendula umthandazo kamama Sombulula ingxuba kaxaka Ngalo mthandazo kamama Ngalo mthandazo kamama Nkosi yami uthetha nawe Pendula umthandazo kamama Andikhusela manyange Kunye nomthandazo kamama Bawo wethu ngicela uguqule isimo Pendula umthandazo kamama Pendula umthandazo kamama Pendula umthandazo kamama Nkosi yami uthetha nawe Pendula umthandazo kamama Andikhusela manyange Kunye nomthandazo kamama Bawo wethu ngicela uguqule isimo Pendula umthandazo kamama Pendula umthandazo kamama Pendula umthandazo kamama Bafane banloya Andizuba hoyo uThixo sekhona Ndigida ngengoma ndijula amathambo ndinqule kuvuka imimoya Ngalo mthandazo kamama Ndikhulula amatyathanga Pendula umthandazo kamama Phila ngomthandazo kamama Soze ndibone ndiphalala Hamba ngecala okonwankala Ngalo mthandazo kamama Funa ukonwabisa umama Nkosi yami uthetha nawe Pendula umthandazo kamama Andikhusela manyange Kunye nomthandazo kamama Bawo wethu ngicela uguqule isimo Pendula umthandazo kamama Pendula umthandazo kamama Pendula umthandazo kamama Nkosi yami uthetha nawe Pendula umthandazo kamama Andikhusela manyange Kunye nomthandazo kamama Bawo wethu ngicela uguqule isimo Pendula umthandazo kamama Pendula umthandazo kamama Pendula umthandazo kamama